isambulo 15. Ngase ngibona esinye esibonakalise ezulwini esikhulu nesimangalisayo. Izingeliso esisikhombisa zinezinhlupho ezisikhombisa zokugcina ngokuba kwapheleliswa ngazo ulaka lukaNkulunkulu. Ngabona kungathi ulwandle lwengilazi luxubene nomlilo nabavele kunqobeni isilo nomfanekiso waso nesibalo segama laso bemngaselwandle lwengilazi benamahabhu kaNkulunkulu. Bahlabelela igama likaMose, inceku kaNkulunkulu negama lewundlu bathi, mikhulu yamangalisa imisebenzi yakho, Nkosi Nkulunkulu, mnini mandla onke. Zilungile, ziqinisile izindlela zakho, wena Nkosi yezizwe. Kubani ongayukwesaba? Nkosi, adumise igama lakho na, ngoba wena wedwa ungcwele, nezizwe zonke ziyakuza zikhuleke phambi kwakho, ngokuba izenzo zakho zokulunga zibonakalisiwe. Emva kwalokho ngabona, kwase kuvulwa ithempeli lethabanakele lobufakazi ezulwini. Kwaphuma ethempelini izingelosi ezisikhombisa, ezinezinhlupho ezisikhombisa, zembethe ingubo yelineni elihlanzekileyo, nekhazimulazi zibophe ezifubeni ngamabhande egolide. Esinye sezidalwa ezine sanikwa izingelosi ezisikhombisa zitsha zegolide, zigcwele ulaka likaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. Ithempeli lagcwala umusi ovela ekukhazimuleni kwaNkulunkulu nasemandleni akhe. Akakho wayengangena ethempelini zingakapheleli izinhlupho ezisikhombisa zezingelosi eziyisikhombisa.